Tela swichileni ku Matthew chapter 5 verse 7. Matthew chapter 5 verse 7. Yale zwama namhlanje banoyolo abanenceba ifune ngohlobo banoyolo abanenceba ngokuba baya kwenzelwa inceba bona masithandazini. Baba Thixo sethu ngiYesu Kristu Jehova simakade siyakubulela kakhulu unguThixo ezimpilweni zethu siyakuthandaza kule ndawo ukuthi ungene nathi ngomoya wakho ingcwele sincede Nkosi yami ngezwi lakho sokushunyayelwa ngalo inkwayo siphamandla Thixo wethu ukuze Nkosi inyaniso zezwi lakho sizenze simakade ndiyakuthandaza Thixo wethu uba ukhona ubani kule ndawo ungakwazi wena njengenkosi kwaye nomsindisi wempilo yakho umenze namhlanje ukuthi afikelele kuyazini inyaniso khanzalise Thixo wami ngomoya wakho ingcwele ulifihle kumsebenzi waseCalvary ukuze ningazokuthindela ukusebenza kamoya ingcwele kule ndawo ngegama likaYesu Kristu amen. Amen. Kasingena kule ndawo nazi izinto ofuneke sizikhumbule. Kasingena kule kasithetha ngabantu abanoyolo. Okokuqala, ezivesi zicacisa abantu abazawungena ebukumkanini bukaThixo. Khumbula uverse 3 no verse 10 uthi ubukumkani bamazulu bobabo inkwaye no verse 10 isithembiso ubukumkani bamazulu bobabo. So ezi zinto zizinto okumele zibe khona ezimpilweni zethu okanye ilikanti zizinto esizinqwenelayo ukuthi zibe khona empilweni yethu. Ukuba asizinqweneli ezi zinto ithetha ukuthi isimilo sethu azange satshintshwa nguYesu Kristu, azange samamkela uYesu Kristu ngenene endikwaye nangenyaniso ezimpilweni zethu. And if uyayijonga from verse 3 ukwehla ezi zinto ziyalandelelana. Abantwana bakaThixo kuqala baqala balambele, baqala babe ngamahlwempu ngokomoya ngokuba beziqonda ukuthi abanabo ukulungisa phambi kobuso bukaThixo, and then bakhaphelele kuthini babe buhlungu bakhedame ngenxa yesono sabo, and kwaye ihambe ibangele ukuthi babe nobulali bazithobe phambi koThixo wamazulu ukuze azobenzela inceba. If ujonga kakuhle ezi sesithethe ngazo zine zinento kwenza nobudlelwane bethu kunye noThixo. Amen. Ngamagama avakalayo into uThixo awayitshintshayo ezimpilweni zethu ngaphakathi. Kodwa kasiqala apha ukwehla yinto ke ngoku ngenxa yokuba uThixo etshintshile kuthi ngaphakathi kuza kwenzeka ngolu hlobo. Amen. If uThixo utshintshile nyhani isimilo sethu sizaba ngolu hlobo phakathi kwabantu abangasindiswanga. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle banoyolo abanenceba, banoyolo abanenceba ngokuba baya kwenzelwa inceba bona. Amen. So sizawungena sicacisela gama abanenceba ukuthi luthetha ukuthini. Enegama abanenceba kuba novelwano, ube nemfesana xa ubona umntu edinga. And kwaye eli gama kuthetha ukuthi uxolele abo bakumoshayo, and kwaye eli gama lithetha ukuthi uthuthuzele abo badinga uthuthuzelwa, and kwaye uthande abo bangafunwayo, ube ngumhlobo wabo bangenabo abantu. And basenza njalo bangcwele sinesithembiso esinikiweyo nguThixo wamazulu, and kwaye eso sithembiso ukuthi sakwenzelwa inceba. Amen. And masiyeke ukuthi sakwenzelwa inceba, sele senzelwe inceba. Ngenxa yenceba uThixo wasenzela yona, kumele sibe nenceba kwabanye abantu. Ngenxa yokuxolelwa kwezono zethu, kumele kanti siyabaxolela abanye abantu. Ngenxa yothando olumangazayo kaThixo, kumele nathi kanti siyabathanda abanye abantu. Amen. Ngoba into kaThixo kumele kanti ihleli kuthi ngaphakathi, and uba ikhona ngaphakathi izawuphuphumela, iphuphumele kwabanye abantu. Kodwa ukuba iphuphumele leli kwabanye abantu, ithetha ukuthi loo nto zange simamkele uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi wempilo zethu. Amen bangcwele. Kwaye senzelwa inceba nguThixo wamazulu. Ithi iBhayibhile kayithetha ngayo uThixo unguThixo wemfesana zonke, unguThixo wenceba zonke, and kwaye ithi umkhulu ngenceba. Amen. Tyhila namphaya kwincwadi incwadi yendumiso 103 verse 8, incwadi yendumiso 103 verse 8. Paya iyamchaza ukuthi lo Thixo simkhonzayo unguThixo onenceba. And uba sikhonza uThixo onenceba kumele nathi kanti sinayo inceba kuverse 8. Ifune ngohlobo unemfesana enobabalo uYehova uzeka kade umsindo mkhulu ngenceba. Amen. Mkhulu ngenceba. And banwele ifu sinoyiqonda ukuba mkhulu kwakhe ngenceba ukuba bekungenga ungenga enceba yakhe ngengeba satshabalala. I don't think igama iya. Kodwa ngaphandle kwenceba kaThixo wamazulu ngeba satshabalala, even nosindiso lwethu aluxhomekekanga kwinto yonke esithe sayenza, kodwa sixhomekeke kwinceba kaThixo wamazulu. Ikutyhila namphaa kwincwadi kaTito chapter 3 verse 5. Incwadi kaTito chapter 3 verse 5 kuneka ngolu hlobo phaya. Ithi kungengamisebenzi isebulungiseni esayenzayo thina kungokwenceba yakhe wasisindisa ngentlambulelo yokuzalwa ngokutsha ngokuhlaziywa komoya oyingcwele. Amen. Even usindiso lwethu lwaba ngenceba. UThixo wasinika into bekumele singayifumenanga ngoba imisebenzi yethu ibimthuka uThixo, kungekho nanye into ezimpilweni zethu emfunayo uThixo wamazulu. Amen. Kodwa ngenxa yobutyebi benceba yakhe, ngenxa yobukhulu benceba yakhe, uThixo wamazulu wasindisa. Tyhila apha kwincwadi yamaHebhere chapter 2 verse 17, ifune ngohlobo phaya. Ethe ngoko wafanelwa kukuba afane nabazalwane bakhe ngezinto zonke ukuze abe ngonenceba kwanombingelelo othembekileyo omkhulu ezintweni ezilunge kuThixo ukuze asicwamagushele izono zethu. Amen. IBhayibhile echaza ithi uYesu Kristu kwafuneka ukuthi abe njengomnye wethu kwenzela azoba ngumbingelelo othembekileyo. Thetha ukuthi lona uYesu Kristu ngexesha wayephila ezantsi emhlabeni wayezama ukusinika umzekelo, wabonisa umzekelo esenza inceba esindisa uYesu Kristu, and nathi kumele kanti singabantu abanjalo. Sibe ngabantu abakwazi ukwelula isandla sibonise inceba kwabanye abantu. Amen. Umbuzo khazibuze, ingaba ndingumntu onenceba na? Ingaba ndikhe ndiyibonakalise inceba kwabanye abantu? Amen. And then uba akho njalo bangcwele, practice, uhambe namhlanje uvavanye ubonakalalise inceba kwabanye abantu. Sibonise inceba ngolu hlobo ngokuthi sincede abo bakwimeko ezimaxongo. Amen. Kwimeko ezimaxongo. Kawungena kakuhle kwincwadi endala, tyhila nampha kwincwadi yaseLeviticus chapter 19 verse 34. Phaya if ujonga kakuhle phaya kulaa ncwadi, uThixo uchaza ngendlela amaSirayeli ofuneke enze ngayo izinto. And kwaye Lord beke wandibuza omnye umbuzo, so sezawuphendula Lord. Amen. Phaya into eyenzekayo uthi xa ethetha kakuhle ngoonyana bakaSirayeli funeke babaphathe kakuhle abantu abasuka kwelinye ilizwe, and kwaye babonakalise inceba. Naxa bevuna funeke bebonakalise inceba, and kwaye nabantu basemzini bababonakalise inceba. Amen. Oh my friend, namhlanje awana nithini kanti babiza? Ingaba nisebenzisa amagama arhabaxa okanye nisebenzisa amagama nje, oh my friend. Amen. Bathi my friend kulula nathi basithi my friend back. Amen. Thetha ukuthi loo nto alo gama elirhabaxa mboze. Ithi kuni woba njengozelweyo phakathi kwenu ekhaya umphambuki ophambukele kuni, uze umthande ngako ngoko uzithanda ngako, ngokuba nibe ningabaphambuki ezweni laseYiputa. NdinguYehova uThixo wenu. Amen. So uthi ke bachazela apho funeke nibonakalise inceba kubantu basemzini, nibonakalise inceba kubantu bangaphandle. Kodwa kulula uba nibonakalise inceba kwinkosikazi yam ndihlala nayo. Amen. And ndifuna kuhlale kukho i-peace finding, so zamani ndithi inceba ndenze izinto zinenceba, but inceba funeka siyenze kubantu abangaphandle. And ithi apha ku-23 kwakule ncwadi, indlela uThixo wamaZulu wayenza ngayo phansi kwekolawulo lwakhe konyana bakaIsrayeli phaka kuverse 22. Ithi phaka kuverse 22, ekuvuneni kwenu isivuno selizwe lenu uze ungaligqibi icala lensimi yakho ekuvuneni kwakho, ungalubhikici ubhikico lwesivuno sakho, wosishiyela olusizana nomphambukeli, ndinguYehova uThixo wakho. Amen. So into esenzeka apha, babesithi xa belimile balima indawo enkulu, but xa bevuna kwakufuneka zibe khona abazishiyayo kwenzela abantu abangenanto ekuqaleni bahambe bafike phaya bazithathele nabo ukuze badle, and kwaye neforeina ezazikhona phakathi kwabo kozabalula ukuthi zenze njalo. And kwaye uBowazi wenza loo nto kuRute. URute wayehamba esiya afika bhikice athathe izikhwebu ezazishiyeka phaya ukuze akwazi ukudla enkwaye afide nefemili yakhe. Amen. Yayiyindlela leyo yobonakalalisa inceba, yindlela yobonakalalisa inceba. Enkwaye nathi funeka sikandi singabantu abanenceba. Tyhilani phaa kuZakariya, incwadi kaZakariya. Eyi, izabanzi Zakariya. Usemva kwabani uZakariya, madoda? Yizikile. Funa pha mvume ku-7 uya ku-9. Okay, usose uyifumene life chapter 7. Okay, ngifumene na. 7. 7 kuverse 9, ufune ngohlobo phaya. Utshilo uYehova wemikhosi ukuthi, gwebani ngesigwebo senyaniso, nenze inceba nemfesane elowo kumzalwane wakhe, musani ukubacudisa abatolokazi nenkedama nabasemzini namahlwembu, musa ukucinga bubi entliziyweni yenu ngendoda engumzalwane wenu. Amen. Apha usabafundisa ukuthi babe ngabantu abanenceba. Amen, bangcwele. And kwaye kasiya kuYakobi, uYakobi chapter 1 verse 27, and uYakobi waye intsindiso yena wayeyiveza ibonakala ngemisebenzi. Uthi uba ukholo lwakho akukho nto luyivezayo, akukho nto ibonakalalisayo ukuthi usindisiwe, loo nto ithetha ukuthi awusindiswanga. Amen. So if akukho nto empilweni yakho ethi wenza izinto uThixo ufune uzenze azikho ebomini bakho, funeka uyazi uba awusindiswanga. Amen. Besithe kulezaveki nokuba umfundisi ebetheni. Amen. Nokuba ebetheni laa mntu bekuthatha eyokubonisa usindiswe eBhayibhileni, if awumphileli uThixo ngendlela eyiyo, funeka uyazi ukuthi awusindiswanga. Ithi phaya kuverse 27, unqulo lona oluhlambulukileyo olungatyobhekileyo phambi koThixo ubawo lulo olu, kukuvelela inkedama nabahlolokazi embandezelweni yabo, kukuzigcina engenabala kulo ihlabathi. Amen. Bekuthathe le vesi uyijongisise, ithi funeke sivelele inkedama abahlolokazi, and I think yinto funeke siyenze nathi enkonzweni. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle ngabahlolokazi, if unabo abantwana, abantwana funeke bemkhathalele, kodwa if akanabo abantwana, ibandla funeke limkhathalele. Amen. Ndibone umfundisi uAlute benikezela iparcels kwabafundisi phaya, and kwaye phaya kwakubekukho nomhlolokazi. Amen. Ukwenza izwi likaThixo ngoba ibandla limikiwe umyalelo ukuthi libakhathalele abangamahlolo amahlolokazi, ne? Ndiyazi noba ligama elihle nelo lisetyenziswayo. Amen. Kumele bangcwele, sikhumbule abo bangenanto phakathi kwethu, sibonakalalise uthando lukaYesu Kristu ezimpilweni zabo. Amen. And if ujonga kakho ibandla lalikhona eJerusalem, phaya into eyenzekayo, abantu babethengisa yonke into ababenayo ukuze banikele ngayo kumahlwembu. Amen. Nikele ngayo kumahlwembu. Mhlawumbi uthi kufuneka abantu bathengise izinto zabo in the context yanamhlanje. Ewe bangcwele zikhona izinto maybe mhlawumbe kufuneke sizithengise silize ngazo. Amen. Cause sometimes ezinye izinto if zikhona sizibona ngokuthi zibole. Amen. Kuve uvisimele endlini qoma. Into nini ukanye? Kawusithi inyama. But kukho abantu abatheni iveki yonke khangabatye. So kumele singabantwana bakaThixo ezinye izinto sithengise ngazo silize ngazo. Amen. Sinezinto ezihleliyo somewhere esingazisebenzisiyo. Igarage zigcwele kwabanye abantu. Uthi iBhayibhile ethengisa ulize. Amen. So ungayifumani ichance yokuthi uthathe la incinci unikele ngayo. Amen. And kwaye mhlawumbe uthi umvume hayi xa nemali ndizayenza lona mfundisi but imali ayikho ngoku. Bangcwele kwinto encinci uThixo asisikelele ngayo kufuneke sibe yintsikelelo kwabanye abantu. Noroli sibonakalisa inceba ngokuthi sincede abo bakuyimeko ebuhlungu kwaye kufuneke sibonakalisa inceba sincede nabo basesonweni. Amen. Abo basokolayo sisono sabo ngoba badinga inceba kwabanye abantu. Amen. Kukhona amaxesha abazalwane ufuneka umzalwane abanjwe esonweni and ufunyanwa kwakho esonweni ngela xesha uphantsi kakhulu unentloni kwaye umtyholi udlala ngempilo yakhe lixesha eliya elilungileyo ube ngumhlobo wakhe. Amen. Cause into yenzekayo if lo mntu ebehlabelela hlabelela 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 ungena kwakho esonweni anisasikeleleki kodwa benisikeleleka kuqala. If ebeshumayela noba uzawushumayela inyaniso but uba usesonweni nkombe hayi lo mzalwana siyazi wenza ntoni. Amen. Kumele sibe ngabahlobo kwabanye abantu sibancede. Ithi lowo ufunyenwe esesonweni funeke nathi simncediso njalo sizilumkela hleze nathi siwe. Amen. Hleze nathi siwe. So funeke siyenze yonke into sijonge nathi. And kwaye sibonakalisa inceba ngokuthi sixolele abo basonileyo. Amen. So kumele singabantwana bakaThixo kube njalo ezimpilweni zethu. Kukubonisa oko inceba lo ukonileyo umxolele. Ngoba inkosi yethu yenza njalo. Ithi iBhayibhile kuba kho kwahluka kuba bonile bonke basilelele elizukweni likaThixo. Akho lungisa hayi nalini. Amen. Kodwa uThixo wamazulu wasindisa. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle walukhololisa urheqo lwethu njengokuba kude impumalanga nentshonalanga njengokuphakama kwezulu nomhlaba. Amen. UThixo wawukhwelelisa wakulibala ukona kwethu. Not that uThixo uyalibala Lord but uye wakhetha ukuthi azibekele kude and kwaye angaphindi aziveze ezimpilweni zethu. Amen. Nasi isithembiso kubantu abazaba nenceba. UThixo uyathembisa ukuthi abo banenceba uza kubanceda ngamaxesha obunzima. Amen. Uzabanceda ngamaxesha obunzima. And bangcwele azawufika amaxesha obunzima. Azawufika amaxesha obunzima. So funeke sithi ngamaxesha alungileyo sibe ngabahlobo kwabanye abantu. Sibe ngabahlobo kwabanye abantu ngoba xa athe wafika sizawumasetha. Sizawumasetwe kwaye sizawufunda ngendlela ebuhlungu. Safunda ngendlela ebuhlungu ezimpilweni zethu. Ngamanye amaxesha uThixo uyazenza izinto ezibuhlungu azialawe zize empilweni yakho mvume. Just to teach you a lesson. Just to teach you a lesson. Imeko ezenzekayo ebomini bakho ayikho nje into yenzeka ngebhaqo ungumntwana kaThixo. Sinikwa iopportunity zobonakalalisa ubuThixo ezimpilweni zabantu. Amen. So funeka singayeki nanye into idlule singenzanga ngendlela uThixo ayalela ngayo ezwini lakhe. Amen bangcwele. Kumele sibe ngabantu abaza kunikela, sibe ngabaphi abaxhwayitileyo kwenzela uThixo azokwazi ukusisikelela. And even in the case yomnikelo, ukunikela isishumi. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle masithini masinikele. Nje mfundisi ndinceba njani xa ndinikele enkonzweni? Akhona amadoda kaThixo asebenzayo ebandleni kudingeka loo madoda atye njengamanye amadoda asebenzayo. Amen. Dingeka abefundisi batyila nditsho mvumi Uthe thetha kakho uPaulosi mna andingompostile na analo ilungelo lokuthi ndide analo ilungelo lokuthi ngitshate analo ilungelo lokuthi ndizenze zonke ezi zinto. Uthi kodwa ngiye lasebenza ngamandla ami kwenzele ndingazoba sisikhubekiso esikhona ebandleni. Amen bangcwele. Kodwa ithi ayithetha kakho uThixo akayi kayithetha kakho inkomo ayivalwa umlomo ibhula. Amen. Funeka ityile. Imagine uba andityanga mhlawumbi ndisabana namandla oshumayela Sunday. Hayi ndithi hayi madoda khangelanani omnye umntu ozawushumayela khandiyitye phezolo. Amen bangcwele. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle ngokunikela phaa kuncwadi kaMalaki, ziziseni zonke izishumi endlini yobuncwane bam, ize ke kubekho ukudla endlini yam ngoko nindicikide ngale nto utsho uYehova wemikhosi ukuba andisayi kunivulela na iingcango zezulu ndithululele intsikelelo kude kungasweleki lutho. Ndiya kuyikhalimela inkumbi edlayo ngenxa yenu, ingazonakalisi iziqhamo zomhlaba wenu, ungaphunzi umdiliya wenu ezintsimini, utsho uYehova. Utsho uYehova wemikhosi, zonke iintlanga ziya kuthi ninoyolo ngokuba niya kuba lilizwe elinanziweyo, utsho uYehova wemikhosi. Amen bangcwele. I love landawo ithi wokhalimela inkumbi edlayo. Amen. Bathi abantu ke bethetha ngomnikelo, nikela loyo uThixo uzawusikelela 7 times uba ukusikelela. It means kwaba bantu banikelayo namhlanje banikele 1,000, 7,000 yabo. Amen. Banikele 7,000 times 7 andiyazi bani. Do the math. Njalo njalo. Izabuyela phi yonke laa nto kuwe, but uthi uThixo yena nikela and kwaye nimcikide ukuba andizoyivula na iifestire zezulu. Cinga nje ngezulu inoba iifestire zamazulu zingakanani. Amen bangcwele. Uthi uzawunikela uThixo, uzakusikelela kungabikho nto iselekileyo. Amen. Kungabikho nto uyidingayo, uzawuvula uThixo iifestire zezulu. Kodwa iza kwenzeka loo nto xa sithe sanikela. Amen. Intsikelelo yethu hleli kumnikelo bangcwele. Amen. And kwaye ukuba sinikele asimkhonzi uThixo ngendlela ofuneka simkhonza ngayo. Uthi uzawukhalimela inkumbi edlayo. Inkumbi edlayo ke ngezazifo zimane zivela endlini, funeka yosetyenziswa imali. Ezazini kumane konakala yonke into endlini. Amen. Inkumbi ezo ezidlayo. Every month funeke ufixe something, every month funeke wenze into ethile because utheni uyibambile. Uthi ka ujonge abanye abantu basikelelekile, but ujonge if unojongisisa i-giving yabo injani. Asiwayi uThixo isandla sakhe sihleli ezimpilweni zabo because ababambanga. Isandla sabo sitheni sivulekile, uThixo ubathatha ezi-channel zentsikelelo kubanye abantu. Amen. Uyayazi uba ifikile kumvume uzawuba nenceba, but uThixo akhe jongayo. Mvume uzayibamba le mali, mandithi umboza andiyazi umboza uzayinika nabani. Amen. And then intsikelelo kaThixo ize apha. Tyhila nam ithi iBhayibhile kayithetha kuncwadi kaLuka chapter 6 verse 38. Ayivile ke le vesi amaxesha amaninzi. Ithi uThixo uzayihlukuhla bangcwele. Amen. Verse 38 ithi yiphani naniya kuphiwa nani umlinganiselo omhle ohlohliweyo ohlunguzelweyo ophalazayo niphiwe esondweni lwengubo yenu, kuba umlinganiselo enilinganisela ngawo niya kulinganiselwa kwangawo nani. Ithi phaka ithetha kakuhle mvumo uThixo into azawuyenza uzaligalela yazi uyakwazi ukudalela igcwala uthidwe ndithi phinde uThixo uzakwenza loo whatever ukhona empilweni yakho uzayithatha ayihlubuhle yehle idigcwa and then uthi iBhayibhile itheni iphalaza ithi overflow kuwele ngaphandle. Amen. I think funeke sifunde bangcwele ukwenza njalo. And izishumi zazisetyenziswa ngexesha leBhayibhile ukuze zinike abo bantu babesebenza etempileni. Amen. Kuthethwa ngababingeleli apha ngela xesha babenikwa imali yezishumi umrhumo wabo. And kwaye kumele sibe ngabantu abanjalo, sibe ngabantu abanikayo bangcwele. Amen. Sibe ngabantu abanikelayo ukuze sobona intsikelelo kaThixo. And kwaye kwesi sithembiso sikaThixo ikhona into uThixo ayithethayo engacacanga esithi kasithetha ngayo. Ukuba uThixo uthembisile ukuthi uzaba nenceba kwabo banenceba, ithetha ukuthi loo nto uzabagweba abangenayo inceba. Amen. Okanye uzabohlwaya abangenayo inceba. Because uthe uThixo abanenceba ndobenzela inceba. Kwenzeka ntoni kwabo abangenanceba? UThixo uzabohlwaya. Amen bangcwele. So funeke siyazi ngamaxesha yonke yonke into esiyenzayo siyazi uba izawubuyela ezimpilweni zethu. Sixolele kuba saxolelwa. Amen. Sizenze zonke ezi zinto kuba uThixo wasenzela inceba emangazayo. Amen. Inceba emangazayo. And kwaye bangcwele, ukuba awungomntu unayo inceba, ngamanye amaxesha is a sign yokuthi awusindiswanga. It's a clear sign yokuthi awusindiswanga. Because if uyenzelwe inceba, uzakwazi ukwenza inceba. But if awukwazi ukwenzela abanye abantu inceba, funeka uyazi uba mhlawumbi awusindiswanga. Ngoba sitheka sithetha kakuhle ezi zinto, abantu abanobulala, abantu abanenceba, zizimilo ezo zabantu abazawungena ebukumkanini bukaThixo. Let's say wena ungumntu ongenanceba, uzawungena njani ebukumkanini bukaThixo? Ngoba ithe isimilo sabantu abazawuya phaya funeka bengabantu abanenceba, abanobulala, abakhedamileyo, abuhlungu ngenxa yezono zabo, abangamahlwembu ngokomoya. So intsindiso emabandleni ethu, I think yes, I to water it down. Sathetha uba uthandazile nje uba Nkosi ndiyavuma uba ndingumoni, ndicela umxolele, ndakholwa unyana wakho wasezantsi emhlabeni wafa efela ityala lesono sam. Uba umntu uye wathandaza lo mthandazo, bathi ba umvume xa bekunceda, yabona ke usindisiwe uba wenza loo nto. Amen. But if akukho tshintsho elilandela la mthandazo, ithetha ukuthi loo nto awuzange umamkela uYesu Kristu ngenene kwaye nangenyaniso. Amen. Kumele kube notshintsho olucacileyo ebomini bakho. And kwaye ukuba alukho utshintsho olucacileyo empilweni yakho, funeka uyazi uba awusindiswanga. Ungaba unayo inceba na? Ungaba ungumntu onenceba? Ungaba uyayibonakalalisa inceba kwabanye abantu? Okanye sowuyazi uba ubani uzambamba umbambiphi umbambiphi? Amen. Senzele inceba enkulu kakhulu kuThixo wamazulu. And kwaye le nceba sayenzelwayo kuThixo wethu, kumele nathi siyenzele abanye abantu. Amen. And kwaye nazi into ezasinceda ukuze sibe nenceba, sikhumbule usindiso lwethu. Sikhumbule ngexesha besilahlekile, sikhumbule ngexesha singenayo iNkosi enguYesu Kristu. And xa sikhumbula singayilahli, ingasuki nakanye ezintliziyweni zethu intsindiso yethu, sizakwazi uba ngabantu abanenceba. Kumele singayisusi, singalibali uba sisindisile. Uvuka kusasa, uhamba useteksini, ukwindawo yonke, sulibala into uThixo akwenzele yona kuKristu Yesu. Because uba uthe wayilibala, indlela ozawuphila ngayo izaba ngathi awusindiswanga. Izaba ngathi awusindiswanga. And kwaye bangcwele, sizaba nayo njani inceba ezimpilweni zethu? Kuzawufuneke sinxibe izihlangu zaba bantu babadingayo, aba bantu basesonweni, aba bantu basokolayo kumphilela uThixo wamazulu. Sizi-identifye kunye nabo. And kwaye ngokwenza njalo sizakwazi ukuyiqonda imeko yabo. Abantu babekhe balala bengatyanga bayayazi uba kunjani ungalala ungatyanga. Abantu bebekhe bangayazi ukuba bazawuthini ngomso bayayazi. And suyilibala imini ezinjalo, kwenzele uzokwazi unceda nabanye abantu abadingayo. Amen. Abanye abadingayo. ndiyazi ke benza njani ezitshefu ezibezikade zikhule kumnandi endlini umntu akakho mini nje ekhe wastressa uba uzawutya ntoni kodwa just nje icinga xa ungatyanga mhlawumbi lunch uva njani and then uyithi laa nto eday utyile ibreakfast ngusloid 4 hours or 5 hours for ilunch but ngelunch ungabikho nto yokutya uyotya late imagine 24 hours umntu akatyanga amen so ufuneka ube ngumntu onjalo ebomini bakho kwaye ukhulisa uthando ngakwabanye abantu and loo nto izasinceda abancwele ukuthi sikwazi ukuthi sibe ngabantu abanencebe and kwaye sihlale sikhumbula isethembiso sikaThixo kwabo banenceba amen ithi uThixo uyabenzela inceba bona elaa gama lithi bona loyo ithi bona bodwa abatheni abenza inceba ayithethi wonke umntu thetha ngabantu abenza inceba amen bangcwele masambili namhlanje uThixo xa esinika amathuba ukuthi sibonakale sinceba siyibonakala lisinceba amen and uThixo amathuba uyawaveza ezimpilweni zethu ukuthi senze sibonakala lisinceba funeke singawayeki adlule singayenzanga uThixo into ethi masiyenze athi masiyenze kwaye nento owayenzayo ezimpilweni zethu masithandazeni Baba Thixo Nkosi yethu uYesu Kristu Jehova simakade siyakubulela kakhulu nguThixo ezimpilweni zethu sibulela nangezwi lakho sibulela ubukhona bakho Thixo wethu kule ndawo sibulela Nkosi yam le miyalelo inje Thixo wethu kasiyakuthandaza kule ndawo khawuzalise entliziyweni zethu simakade usenze sibe ngabantu abanenceba abantu abanovelwano abantu Thixo wam abazawusikwa impesana ngenxa yabanye abantu simakade ndiyakuthandaza Nkosi yam uthi Thixo wam abantu abazawenza isigqibo esinjalo namhlanje sokuba bazaba nenceba kwabanye abantu ubonakale Nkosi yam ubasikelele ukuze Nkosi bakwazi uba yintsikelelo ezimpilweni.